Wanene TV. Youngster, naitwa Rap Cham Cheese toka Shytown, nina baa nyingi kama woo. Sijamoka kwenye beat. Sala, kazi ndo mchongo. Tunagombania makaratasi na tumeungwa kwa udongo. Ndo na realize what next. Wana ukipiga step mbili mbele, love turns to hate. Unaishi kwenye kilo na chomini, la ujinga na tamaa ndo vinatutia umaskini. Piga chini, Mungu anakupa mkato kila siku. We ukisha shiba tunapata nguvu ya kuzini. Kutafuta kazi na sweat, kuifanya kazi na sweat. Nkipata hela nenda kujirusha mpaka na sweat. But I'm doing my best and I'm trying to make it to the top now, cause I know I'm blessed. Dua zangu kwa naye mwabudu, na muomba sana hao hater nizidi kwa mudu eh? Sachaguo pende mojo tulie, we ni family au hater. Unanikera ukiwa vugu vugu. My time is now, nimechagua kwa msanii. Ilo buzo wasanisi usit now. Last king of 90s here now. Nimeshuka kama pack kwenye generation ya kina 6ix9ine. Flow sweet, eat some more. When I spit I hit this beat like the way I hit the most. You wanna mind my business, yo ease at all. Man I'm sure nta kukwaza kama Tanesco. Nashinda sana ndichi mkiwaza tu makikip. Kisha chill big G na gomba. Afu mnajiona mna akili, kumbe sabu mnajua ni kujumlisha semza siri kutoa mimba. Nimekuta hawa maniga they're sleeping. Nimeongeza joto die, yani paka biche paka liki. We bitch utajiriki, ushatumika sana di Victoria zimelala la msiki. Niggas talk behind my back, mi nataka njaze mfuko. Nzidi kuwa story a lot, nataka nweke bongo rap on track. Fast like an angel who brought Meja Kunta back to life. Youngster, mangi wa Shytown, nina baa nyingi neza lewesha kibosho nzima. My brother kiniponda mi nachuna, cause wakubwa wako seila, magereza mejia watu wazima. Yeah, wanangu 99 what's up. Last king of 90s baby. Wanene TV, Bongo Records, BMG.